space.
Sister, yeah. I don't blame you. Umwade. I don't blame you. I don't lose you. Umwade. Industry machine. Industry machine. Your boo was a kerosene. Your kind was a magazine. If you no respect her, know the bring for your queen. Na me da you yan ya pearl, I do my tin, do your tin. One shell of babio.
What
the ne waba?
What
the ne waba? What the ne waba?
A the ne waba?
What the ne waba?
What the ne waba?
Yeah, breath ye beshe, ye sinning ye, woody metia, ubay seke, on fan summa, or de chiche, till you be a bag boy, odo, I shall no be woko, I shall no be woko, so no provoke make a toko, provoke make a toko, you de make plenty boys de chopo, well lifestyle, no be your photo, any ani a boy, si bedi a freddy a charlie, e si den no mundinte, kukunte, industry machine, industry machine. Boo was a kerosene, your kind was a magazine. If you no respect her, know the bring for your queen. Na me da you yang ya pearl, I do my tin, do your tin. One shell of bab yo.
What the ne waba?
What the ne waba?
What the ne waba?
A le 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 le